to yena ay ba tu pumelo ya tu
ah este sitio okale che ah
bona
bana ta 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 ru ha che
ay che karmana ore mira bello sa
jibiri mira bello
ndiseviphikhawuleza kumnandi newali ityebini osisi banintsi bantshoni bafuna istayela mnandi bagadi kutheni nithule itafula lidekibiza nabangani kushushu kupoli izapha ndixelela isamping ubo ndilisana but mna kaphinde ndidlalele mna ndiseviphikhawuleza kumnandi newali ityebini osisi banintsi bantshoni bafuna istayela mnandi bagadi kutheni nithule itafula lidekibiza nabangani kushushu kupoli ndiseviphikhawuleza kumnandi newali ityebini osisi banintsi bantshoni bafuna istayela mnandi bagadi kutheni nithule itafula lidekibiza nabangani kushushu kupoli izapha ndixelela isamping zabo ndilisana but mna kaphinde ndidlalele mna ndiseviphikhawuleza kumnandi newali ityebini osisi banintsi bantshoni bafuna istayela mnandi bagadi kutheni nithule itafula lidekibiza nabangani kushushu kupoli
Ozama, usokhala ma, kasukile ma, dlala ma, dlala ma, amaphepha ma, uzosala wena. Ozama, ozama, usokhala ma, kasukile ma, dlala ma, dlala ma, amaphepha ma, uzosala wena.